ukipita unamwaga pesa mbele.
Baby wangu achini,
leta vanga mdundiko mchiri kuko mganga ta ukijanja ndere.
Baby wangu achini,
naitwa vunja bei na maduka sinza na mengine yapo mikoani.
Baby wangu achini,
kale katunda na mwenzake wozu ntawafukuza nikweke dukani.
Baby wangu achini,
unabeba vyumo tagi mwana mdogo. Baby wangu mi hapendi bouncer.
Baby wangu achini,
nataka chipsi ai rojo rojo au unapenda za kukauka.
Baby wangu achini,
ananipenda sana.
Baby wangu achini,
mi najua na kujuna.
Baby wangu achini,
eti umemtoa out eh.
Baby wangu achini,
hapo badaye atarudi tu.
Baby wangu achini, baby wangu achiti,
mimi najua na kujuna.
Baby wangu achiti,
eti umemtoa out.
Baby wangu achiti,
baba baadaye atarudi. Aya dada, weka kigodoro, bana tumbo lafu weka kope kama jini.
Baby wangu achiti,
eti nitampa ndogo pia nitampa kubwa. Baby wangu atamwambie nini?
Baby wangu achiti,
umba namba 8 shepu kichugu na kifua ni saa 6.
Baby wangu achiti,
itama photographer wa kupige picha upost. Baby wangu adate na filter.
Baby wangu achiti,
eti mpatie mbata na karanga mbichi. Hao unajikuta kungwi wewe.
Baby wangu achiti,
ananipenda sana.
Baby wangu achiti,
mimi najua na kuchora tu.
Baby wangu achiti,
eti kakutoa out eh.
Baby wangu achiti,
hapa baadaye atarudi tu.
Baby wangu achiti, achiti. Baby wangu achiti, achiti. Baby wangu achiti,
ananipenda sana.
Baby wangu achiti,
mimi najua na kujuna.
Baby wangu achiti,
eti umemtoa.
Baby wangu achiti,
baba baba.